wasiirka wasaaradda dadalada arrimo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo akiri tobar dhowr maalmood dareere oo ka saabsanaa isdhexgalka cadaalad iyo sidii lan heli lahaa cadaalad dabe hirtaanka tobarka ayaa way baa ku qayb galayna odayaal bilaan gudoomiyaha bilaanta gobol iyo degmo gudoomiyaha degmada xudur iyo waliba qaybo shalduban ee bulshada ankoreen iyo waliba goobta ku hadalayna gudoomiyalka bilaanta maamulada degmada Baydhabo iyo gobolka Bay iyo na sheegay in tobarku uu sahay ku muhiim ah in la sii bulshada
barnaamij qiimada leh oo lama barayta ninka daadiyaasi oo si qurux badan iyo sharxaasi waqti sheegay murtiyeer ee deeda kamaad sanad ee dana faraxsanna oo uu geeyay qayb uu tahayna barnaamij geeyay leeyahay kuna qabtay
eedan faa'iideysan dadkii mail arrive barnaamijka leen qowdi oo uu geeyay ka faraxsanna ha ku qayb galka barnaamijka oo geeyay gabagabo ee hiraaw ha ku qayb galni ka faraxsanna een insha Allah hadii Ilaahay ar dadkii walku qaaday hormarka deereey aad iyo aad meel araay een tababarkii la sii walku baraday in ka faraxay alana oo weel ku ligeen
dhanka kale gudoomiyaha degmada xudur ee xurunta gobolka Bakool Umar Atooya wali bawse sheegay in muhiimad gaar ah uu bulshada aan dhaya in la ku hadlo arrimo cadaalada
may buuha hab cadaalad la ku hadlo ee aadiyada may buuha muhiimninka ata antuna ku qayb galna bulshadana meel araayso marsa dadka oo cadaalada la sheegawna uneena qayb ku nagan yaa meel araayso markasta iyo hadhowayaan wasiirkan eedeedan kuma hadnagaan ee dadka oo taageeray kulanka musical training kana ee UNDP iyo UNSOMBA dhamaan eedeedan kuma hadnaga ee kaliya may rajaynay anti oo meel eraysada wasiirka sheegay ee magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka sida xudur oo aniga gudoomiyaha ah anti oo meel erays creative dialogue oo justice solution kulka qowda waana meel erays ee wasiirkana ku wada hadalnay ee meel erays anti xudurna qowda sida Baydhabo lan qowdi waayo eediyada muhiim ahay
inta dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaalada arrimo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Abdulqaadir Maxamed iyo waliba uu saahiray tobarka
qorshishay arimo garsoorka saabsan qorshe eed waadaxan ew umud aan lahayn garsoor sax ah oo wal meeling eedo baan lahayn walinagaas ah umud dowlad baan lahayn dowlad ila sheegaa garsoor markaas kadib walaal kala dhanba kooyaa binaaadankana muwada fayle oo qof kast saleemo may arkoro marka walaayla dhaso hoob humaadaan sida hadda go'aan lan gaadi oo kale yelan bedele wal sax ah kala salanshaan lanki qaldanna way qabaday way toosiye laakin walin oo go'ana in la ka shaqeeyo garsoorka koonfur galbeed sidii lanka kalsoonada lahay korna lanka qaada lahay tawbarna lanka soo bii lahay mar walba oo joogta qaybta IDR-ada qaybta kaliya oo hadan in fayl oo amaantaal oo baase fadaanan arana mashar laan shaqeeyo dhibaato kasta ka shaqeeyo oo sax ah ana umutiyo aan ka shaqeeyo ay diyaarada amaanan